kama ukiniona na furahi. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. Na ukiniona na jitai. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. We here today, uko tulipotoka, tulishaka gunduka, asaidi tupoke. We here today, wala tujawai choka, walo dhani tasoka, saidi ndo wanase. Hakuna noma, no kisirani, no burudani, yeah, yeah. Kosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema, bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema. Hakuna noma, no kisirani, no burudani, yeah.